Tortilla and the Beats.
Masa Woody, Kenyan boy. 001. Mbaba Bambido. Alright. Momo Sagan. Speedy yako gari moshi unavyoendesha. Mama zima kiyoyozi unachokesha. Ukinituma kikombe, minaleta sahani. Ukinituma kijiko, minaenda chumbani. Au labda kuna kitu sijawahi fanya. Niambie,
niambie,
nijue,
nijue.
Au labda kuna kitu nataka fanya.
Mimi unavyonipenda hadira mama, kwa hili penzi unalonipa kwengine siwezi pata. Wakisema we ni pretender, mwambie sawa, mana hawajui hao maadui. Usijali nitakulinda kama almasi, mana unayo thamani. Na unapokuwa nami usiwe na wasi, we niamini. We usijali nitakulinda kama almasi, mana unayo thamani. Na unapokuwa nami baby usiwe na wasi, we niamini. Siwezi sema ni bahati tu mimi kukupata wewe maibu, imeandikwa na Mungu aliye juu. Maibu, that's why I love you. Kisinzia lala kifuani mwangu, milele wewe wangu. Tudekezane mimi na wewe maibu, wapenzi la kistara.
Baby unapenda lolo lolo, haunataka pipi pipi, haunapenda gugu gaga. Nambie. Baby unapenda lolo lolo, haunataka pipi pipi, haunapenda gugu gaga. Nambie. That's why I call you chimami, chimami, chimami. That's why I call you chimami, chimami, chimami. That's why I call you chimami, chimami, chimami. That's why I call you chimami, chimami.